Here we go, here we go, here we go. Here we go, here we go, here we go. Here we go, here we go, here we go. Gang.